Wende kuwa sabaki. kuvumilia. Nami ndaumia,
nami ndaumia.
Chalidizo,
tokizo,
ata record, au sio mtu wangu, mtu mzima kwenye beat, kurasa tunamaliza, sio, okay.